yonga tuvudde mu kaweefube w'okwongera okulaba ng'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kiddamu okuwangula akalulu akajja aka 2026 ku bifo by'omutendera gwonna ogw'obukulembeze minisita w'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu Dr. Chris John Chrysostom Muyingo atongozza obukiiko obw'eggye erigenda okuwenjeza ekibiina kya NRM akalulu okuviira ddala ku byalo mu